The beat sound dream.
Yeah.
City War.
One shot music.
Took a hedge, ay, R-A-D-A. Mistaken, naked body game. I ain't a fair play. Took a timber old school. Nima Raleigh. Now a chopper fame, come tindo a new school. Kishindo wa miskia. Kambi ni mevamia. Binu na zatumia. Mwenyezi kanipatia. Si, panam tuka to Arusha everywhere. Flow, nasi suka do ya kick na snare. Moko moko na tamba. Kipensi ya mita. Penye soko sinamza. Wakuzi mekchaba. Dreams come true. Kukweli ni mekubali. And this is how we do. Kupeo na onambali. I'm a hustler, homie. You a customer for me. Na spit vitu nare hata kama hauni stormy. 3D6 ndane nyumba kimenuka. Reggae game is with Smith full of mzuka. What's up?
Take me to the places I've never been before.
I've never been before.
They show me all the things I've never seen before.
I've never seen
my heart, my soul,
my
everything.
We manati skiz the rap shit ni tokako ni babati atwes ku compare when usiku mini mchana vitendo vinongea kwa baraka za Molana. Come a river now deep on a cross border. My last crocodile nas the road come a weeder.
We taking over.
I feel high cause I'm fine.
We taking over.
Sack MC's put it down. Money, power and I respect. Misha misha kama kawa sweki hisa kwenye scared. Game tough chali says it rough. Safari ndefu maisha ni sarafu. Nachaka rika iko siku nitafika kengas. Paka masika hisi yala nazisaka. Tanzania we proud and Africa nigga. Weka nia siku yako itafika. What's up?
Take me to the places I've never been before.
I've never been before.
Now show me all the things I've never seen before.
I've never seen
my heart, my soul.
My mic could do the cough. One mic, one shot, to drop hard, accused to F. Nikona juu kama una keep it real now. Wakati huu nacho do keep us still. Let's get it wrong, my swag is on. Ni check kwenye phone kama deal zipo on. Na wapa watu somo na somo lina wengia. Mtata wamechano mikuno ina wapa isia njia. Zimefunguka mizuka, zimefurika pia. Nacho kisaka ntapata mola tanipa. The way never flow, no masaka zema blow. Raps ni meziko, can never lose control. Mistat, zina wengia kwa isia. Enta gendo, hodat, napigenia kulia kushoto so. Mandiko ya nanengoza na chunga sige teleza wa mwisho. Kao kwanza na mchezo nime malizo.